nga government yegwanga Uganda erwano kwetangira n'okumala w'ekirwadde ky'Ebola ekyazinzeeko eggwanga. Agamu ku masomero mu kibuga Masaka gakoze ekisoboka okutuukiriza ekiragiro kya minisitule y'ebyobulamu. Yalagidde amasomero gonna gateekewo ebyetaagisa okutangira okusaasaana kw'Ebola naddala mu bayizi abaana b'eggwanga. Kinajjukirwa nti ng'amasomero teganaddamu, gavumenti yasoose kuyimiriza kulamaga ku bigwa by'abajulize Namugongo olw'okutya abantu abangi okusaasaanya. Kyokka yabadde kyejjeeyisa ekiragiro kino ate abayizi ne baddamu olunaku olw'eggulo nga n'eggwanga lifunye abalwadde b'Ebola abalala abalangiriddwa. Wakati mu kwekenneenya ekiri mu masomero, tutuuseeko ku ssomero lya gavumenti mu kibuga Masaka erisinga abayizi ku ddaala lya primary erya Hill Road Public School. Era nga wano omumyuka w'essomero Sekito Andrew atugambye nti amateeka ge bataddewo mangi okuva ku mulyango era nga tewali ayingira nga tanaabye mu ngalo, nga waakiri ebyokuyingira essomero abyesonyiwa okusinga okulwaza omwana w'eggwanga.
Kya Ebola sebo kitukwasiza maanyi. Ekisooka nti ebyokukozesa tussizawo bingi, hand washing facilities. Abaana tubakubiriza okunaaba mu ngalo, tubasomesa obuzibu obuliwo ku Ebola and then how to prevent it.
Kati ngeyatukwamu alina kukola kimalanga
mange. Ekisooka sebo wange alijisalinga ku geeti yaffe, bw'avaawo tulinawoko oba okunaaba mu ngalo n'anaba, era tubakubiriza okuba nga basizaako masks. Bw'aveeyo bamulagirira ow'okugenda.
Tuserengeseko ku ssomero lya Masaka Parents Konoweka Primary School. Embeera teyawuse nnyo era omukulu w'essomero lino Nsubuga Lawrence atugambye nti bataddewo n'ekifo we banaayawulira abayizi bonna abanaateeberezebwa okubeera n'obulwadde bw'Ebola.
Tuteeseteese ekifo kye tuyise isolation center. Kisinga tufuna omuntu alwadde tumuteeka wa? Weewaawo nga tulina siikidde naye tufunye ekifo ekyo we tuyinza okuteeka abaana abo singa baba balwadde. Essomero kifubye okulaba nti liteekawo ebintu, kugeza ebifo ebinaabirwamu engalo, bintu ebirala ebikozesebwa nga masiki, sanitizer, naye ate n'okulagirira abagenyi abayingira mu ssomero okulaba nti bagoberera enkola eyo. Ku geeti abasirikale nabo balina instruction balagirira buli muntu ayingira mu ssomero kunaaba engalo, oboolyawo n'okulaba nti tebakwata bantu be basanze mu ssomero mu ngalo. Ensonga eno tugitutte n'obukulu obugikwatako kubanga ekirwadde ekyo kitta, kikwata mu ssaawa ntono ate kisaasaana ku sipiidi y'amaanyi.
Omusawo w'essomero lino akatusiima Joweti ye tumusanze ne mu bibiina ng'agenda asomesa abayizi ku bubonero obwa Ebola na butya bwe basobola okumwetangira. Ategeezezza nti bataddewo n'enkolagana n'eddwaliro ekkulu ery'e Masaka nga singa babaako gwe beekengedde bamuddusa mangu, era essomero lyonna bamaze odyetoolooza obubaka obuwandiika obulambika abayizi ku bulabe obuli mu kirwadde kino eky'Ebola.
Gezaako okubasomesa biki Ebola byakola, nga bwe nkugambye awo waggulu signs and symptoms byonna abaana tubayigiriza, try to sensitize them. N'abazadde abamu nabo tubabuulidde okusinziira bwe bajja nga bwe bajja wano. Tubabuulidde biki Ebola byasobola okukola, obubi obuli mu Ebola singa omwana bw'aba azze ne signs ezo. N'abazadde tugezezaako okubagamba babeere nnyo vigilant n'abaana singa omwana yazze ng'ali mulwadde. We've tried to connect with some hospitals like Murago tuine number zaabwe in case of any emergency we can reach out to them. Obwo obubaka nabwo tubutaddeko buli mu kilaasi, mulimu obwo obubaka ku compound, mulimu obwo obubaka nga tugezaako okuwabula abaana alabe nti Ebola weeri.